wanna see kama binadamu. Atatimiza ahadi zake, kwa maana siku moja Yesu kwake ataongoza hatua zake.
Majaribu huja na kupita, lakini ahadi zako kwa jina lako ni ndio amina na milele. Hata nikianguka waniinua, nikiaibika waniheshimisha, wanifuta vumbi wanivisha taji. Hutaniacha nipitapo katika mabonde ya uvuli wa mauti. Uko nami kila wakati, na hisi uwepo wako niendako. Hutaniacha, hutaniacha.
Breathe hewa na naweza handle symphony. Nikose deep bado, una handle things for me. Na kisha, unatikisha king ako BA. Ushapanga my kesho, messiah my PA. Your son is making waves beyond borders upper EA. Scriptures kwa ulimi ya njaa na wasikie. Roma time inaanguka inua bebe. Na things ikifall apart kichinua chebe. Usha set magnet kwa uso, attract the next deal. Mathematician sikuweza pige sub ya the next meal. Send scriptures to plans atakai keep stressing. 10 fingers, 2 hands, bado I breathe blessings. Magoti chini, eyes closed, hata heart imegundua. By your side, Kasaimese, wejua na kutambua. Failed a couple of times, and God I doubted you. WhatsApp group yangu sahi, I just added you. Land kushukuru, blessing, hata kwa kilalo. Kwa gide kukwa na maji, bado ting badi malo. Sadly sahi, najua it's all you. Deathbed, no credo, na I still called you. I used to worry, true story, I can't lie. Karibu nijisare zile za true story, I can't try. Pain ili nilipisha, kweli na nguvu, na ile time pain ili nipigisha na nguvu kuniacha.